Shanky supplier. Don't come.
Monster. I said, friend, never die. I'm a couple of Tamona sura yake ni mzuri ameumbika malaika Nyamizi ndo jina lake mwenzake ananimaliza yule dada Akipita tamona sura yake ni mzuri ameumbika malaika Nyamizi ndo jina lake mwenzake ananimaliza yule dada Hebu mcheki shepu lake kama snula mayanga Tunone akivua mtandio akicheza uta Yule dada Hebu mcheki shepu lake Kama snula majanga Kiunoni akivua mtandio Akicheza utamtaka Yule dada Hebu mcheki mambo yake Pale katipata mnapaga Na nataka niende kwake Nikalale nae Hebu mcheki mambo yake Pale katipata mnapaga Ukinipa nusu saa, ukinipa robo saa na kufinya kwa ndani we dada Ukinipa yote saa, ukinipa nusu saa, ukinipa robo saa na kufinya kwa ndani we mama Ukinipa yote saa, ukinipa nusu saa, ukinipa robo saa we dada Ukinipa yote saa, ukinipa nusu saa, ukinipa robo saa Umeatimba, ulikuwa uju, ukinipenda mimi kama umempenda msela Umeakanyaga, umechelewa Kibandika kuke mimi na bandua Umeatimba, ulikuwa ujui Kinipenda mimi kama umempenda mjita Umeakanyaga, umechelewa Kibandika sefe mimi na bandua Apo apo ulipo cheza Katika kidogo nuneshe kama unajua kucheza Wakone, usone so Ukinipa robo sawa na kufinya kwa ndani we dada Ukinipa yote saa, ukinipa nusu saa Ukinipa robo sawa na kufinya kwa ndani we mama Ukinipa yote saa, ukinipa nusu saa Ukinipa robo saa we dada Ukinipa yote saa, ukinipa nusu saa Ukinipa robo saa Asafan, ama kapelo we Ready now eh Are you ready? Anakubali sana watoto wago msimu mbo Watoto wachani kati aksi Watoto mafampaya mambo Watoto konga, watoto ilala Watoto temeke, temke majita Watoto wakinundoni Watoto dale salama Hadiliada Watoto mongo wa morofinga Familia Watoto mafisa Watoto makasia Watoto damchafu Nakubali sana watoto chamwino Hush Aya sasa Watoto mkuluni Watoto sabina mbili kikos Watoto machete Ona Aya sasa Watoto kivuli chata Watoto abishi klasiki Watoto ifaka Watoto aludewa Watoto akirosa Hit with now
Shanky supplier Not cop Shanky supplier Not cop
Julie the mix killer